Iki kigo cyubatswe ku bitaro bya gisirikare biherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali. Muri iki kigo hari imashini ebyiri zivura kanseri hakoreshejwe imirasire n'indi imwe isuzuma. Hari abaganga batandatu bazobereye mu kuvura kanseri hifashishijwe izo mashini. Buri mashini muri izo ebyiri ifite ubushobozi bwo kuvura abantu nibura 80 ku munsi. Iki kigo gishya kije cyunganira ubundi buryo bwo kuvura kanseri bwatangirwaga mu bitaro binyuranye biri mu Rwanda, nk'ubwo kuyivura hifashishijwe imiti no kubaga harwaye. Iki kigo kikaba kije gusubiza ibibazo bya benshi bakeneraga imashini ikoreshwa bashiririza kanseri bakagomba kujya mu mahanga. Captain Dr. Felix Sinzabakira, umuganga w'indwara za kanseri ku bitaro bya Kanombe, yasobanuye uburyo iki kigo kizakora.
Iyi centre ifite ibice bibiri byo kuvura kanseri, ibyitwa radiotherapy n'ibyitwa chemotherapy. Ariko ibyo dukoresha uyu munsi bihari ni radiotherapy. So, chemotherapy rero abarwayi bayibonera ibutaro kandi ku buntu. Turuzuzanya rero abarwayi bakeneye radiotherapy bakaba twoherereza, abakeneye chemotherapy natwe tukabohereza ibutaro.
Ubundi abakeneraga radiotherapy itaraza byagendaga gute?
Abanyarwanda bakeneraga radiotherapy services bajyaga kuzishaka hanze. Hanze y'igihugu cyacu, ibihugu duturanye, Ubuhinde n'ahandi. Ubu rero bose bagomba kuza bazane wacu.
Bivuze ngo ubu nta munyarwanda uzongera kujya kwivuza kanseri hanze?
Ubundi nta munyarwanda akaba yagiye, kuko ibyo bakeneye byose birahari.
Perezida Kagame afungura iki kigo yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajya kwivuza mu mahanga. Perezida Kagame yasobanuye ko intego ari ugukomeza kwagura iki kigo ku buryo kigira ubushobozi bwo gutanga serivisi nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri abantu batagombye gusiragizwa. Minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yavuze ko bashyize imbaraga nyinshi mu gusuzuma no kuvura kanseri hirya no hino mu gihugu, ku buryo kugeza ubu ibigo nderabuzima 50% n'ibitaro 50% byo mu Rwanda bishobora gupima kanseri zimwe na zimwe zirimo izibasira abagore. Minisitiri w'ubuzima asobanura ko iki kigo kije kunganira ibindi bitaro byari bisanzwe bivura kanseri mu Rwanda.
Ikindi iki kigo kije gukora ni uko kije kunganira ibindi bitaro byavuraga kanseri bikoresheje uburyo bwo gutanga imiti cyangwa kubaga. Twavuga nk'ibitaro bya Butaro, ibitaro bya Kaminuza ya Kigali, ibya Butare ndetse na King Faisal. Ikindi iyi serivisi ije kunganira cyane cyane ku byerekeye kanseri zihitana abagore. Tuvuze nka kanseri y'inkondo y'umura, muzi mwese ko igihugu cyacu cyabaye icya mbere mu gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura. Uyu munsi twaba dufite abana b'abakobwa barenga 93% bakingirwa neza. Ikindi ni uko mu cyumweru gitaha tuzatangira no gusuzuma abagore bakuze kuva ku myaka 30 kugera kuri 49, ari nacyo cyiciro kibasirwa n'iyo kanseri, aho tuzabanza mu turere dutanu tugapima abagore bose bari muri icyo cyiciro kandi bagahita bavurirwa aho ngaho.
Inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyago byo kurwara kanseri nyiri ukuyirwara bigiramo uruhare rungana na 40%. Abahanga mu by'ubuvuzi bakagira inama abantu kwirinda kanseri, cyane cyane barya indyo yuzuye, bakora imyitozo ngororamubiri, abanywa itabi bakarireka. Iki kigo cyatangiye gukora guhera mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, kimaze kwakira abarwayi basaga 300. Muri bo hari abamaze gukira barataha n'abakiri bo kuvurwa. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kizajya cyakira abarwayi bose barimo abafite ubwishingizi butandukanye kugeza no kuri mituelle de santé. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS uvuga ko kanseri ari indwara ya kabiri yica abantu benshi ku isi, nibura umwe mu bantu 6 bapfa ku isi aba yishwe na kanseri. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.